nabikunze yuzuza urukundo misi yose nkomeza mpora impande yawe mukiza Yesu singatereranwe mu mwijima
yuzuza urukundo imisi yose.